Instantunes.com. See, I can't explain this feeling I'm feeling inside of me. Ever since I met you, tafadhali niweke mpenzi wangu na ninafanya vivyo vivyo. Ya gaulo chima nyentenzi wangu babu gege bone na chitimba wategeza chambu. Niwa kuba kubo niwe gariba na maje manya niga fuka meza ndimu kambimu. Tafadhali niweke mpenzi wangu na ninafanya vivyo vivyo. I'm in love. Kwa gala na inga tolaba Kumbe, kumbe na we Ulijonja gala na inga siraba Sima nyoba wanyiga kapesa chi Oba wakuze sari matichi Oba mwono nchankara nyomtima nesupara Mchusiza setingi Kwanzia leo Ivenge vyebibi wawe meant to be forever Kwanzia leo Ivenge vyebibi wawe meant to be forever Dimulavu, abana kwa kwendi bazalamu, sabayo kamitingi.